Jungle Beats.
Sparks the Bomb Beats.
Bong man, in a true love story. Tulia, mama baby, Tulia. Tulia, mama baby, Tulia. Tulia, usiliye sana. Tulia, mama baby, Tulia. Tulia, usulili sana. Tulia, mama baby, Tulia. Osikuwe na wasi wasi. Tulia, mama baby, Tulia. Tulia, usiliye sana. Tumekuwa tunaongea, tutawachana paka kiyama. Kukuwa na mpenzi siyo laisi, atasubili kwa aliyote. Lakini omeniweza sana, omesubili mewono meshindwa. Mpenzi wangu nakupenda sana, siyo maneno sikudanganya. Asa wana taka ni mkwano kwa manjini na okwa kala kwe mulamu ankusubiza sikuleka. Musaye kwa kutambu zobu lamu kwa labirira ela ankusubiza mpeta baby na kwa kuchisima. Uchala ye manjini na ela manjindi mkumu mkwano kwa bisobola abalala nabaleka.
Tulia mama baby tulia, tulia usilie sana. Tulia mama baby tulia, tulia wesubili sana. Mama baby tulia, usikuwe na wasi wasi. Tulia mama baby tulia, tulia usilie sana.
Baby be steady, for you never made it. Girl I feel to fight for you like a King Kong. You know me got a lot of stars and me got a lot of zambas. Still it's you I can't get off my mind. Baby do the ting-a-ling-a-ling. Baby dance to the beat, you know you sweet like honey. Chona choya gala chenkola siri kose sampakaya. Katino tambula batesi chivanugu na babagalo kutwaula. Katino tubalabule, tubalabule, tubalabule.
Tulia mama baby tulia, tulia usilie sana. Tulia mama baby tulia, tulia wesulili sana. Tulia mama baby tulia, osikuwe na wasi wasi. Tulia mama baby tulia, tulia usilie sana. Mina watu mekuwa tunaongea, tutawachana paka kiyama. Kukuwa na mpenzi siyo laisi, atasubili kwa aliyote. Lakini omeniweza sana, omesubili mewono meshindwa. Mpenzi wangu nakupenda sana, siyo maneno sikudanganya.
Katino tambula batesi chivanugu na babagalo kutwaula. Katino tubalabule, tubalabule, tubalabule.